Bible says, Awai chefia waka wakusha, awai kusha waka wachefia. Kulibonza wale pita umafia ya likana likana. Listen to this song.
The song we ne waishiwa, e wingalondo lola life ya. The song we ne waishiwa, e wingalondo lola life ya. The song we ne waishiwa, e wingalondo lola life ya. The song we ne waishiwa, e wingalondo lola life ya. Nangu bakuseke bakwambe iwe witina. Nangu batuke bashobe iwe witina. Chakolwa nangu ule iwe witina. Nangu chule shani iwe witina. Kosafie kuma pepo o oh, 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 oh. Kosafie kuma pepo o oh, 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 oh. Pembile fie uluimbo oh, 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 oh. Leso mwine waishiwa, e wingalondo lola life ya. 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 Awasumi na mulilesa, fionze kuti wachita. Kawasumi na mulilesa, fionze kuti wachita. Pantulesa enatafirwa, akachimfya balwani bobe. Pantulesa enatafirwa, akachimfya balwani bobe. Kawali wasulwa, ukabo wakumwenako. Kawali wasulwa, ukabo wakumwenako. Pachupo chandi, e wingalondo lola life ya. Pabana bandi, e wingalondo lola life ya. Palukwa lwandi, e wingalondo lola life ya. Panchito yandi, e wingalondo lola life ya. Pachupo chandi, e wingalondo lola life ya. Palukwa lwandi,
Amen. 5
Amen.